from some records. It's the sugar on the beat.
Hustling, hustles are guitar, talk away back. And now it's
toka way back, nilishindwa kule rise my dream. Ndugu wali nilaumu, wakasema nonsense. Na vitu vya muhimu, nikawa nina stress. Wea ni tight team, mkubwa, liomba sana dua. Kila day, kacha pate kujitambua bati. Siku delay, kila pande nilitua mambo mazuri. Mbele kwa mbele, imba sana, ngoma za chindo. FDQ na fandi sele, kawa noma. Nani atamfunga paka kengele nyumbani noma. Ningi ataki kelele, skudi nyuma. Nkaongeza street misele, zaidi ambuma. Napiga mtacheki mbele, roi na nyuma nyumbani. Na kikosa michele, of course na danda danda kila pande za kilele. Of course na danda danda kila pande za kilele.
Njo maskini kipaji mali ya mimi. Hustling za kita
Isini hustling, hustling, hustle za kita. Toka way back, back and now this one.
Back to back tunafanya kazi. Back to back tunafanya kazi.
Hustling, hustling, hustle za kita. Toka way back, back and now this one.
Back to back tunafanya kazi. Back to back tunafanya kazi.
Kila nilichofanya ladies wakabaki ni dere kufika hapa so rahisi. Nilimweka Mungu mbele, nilitingwa na ibilisi. Nilirudi ndani altare, nilifanya lichohis. Kama yat Bob Marley kwa kuwa nilikuwa mdadisi. Sikuweza kuacha shule, sikuwa na tamaa za fisi. Pingu zikanile, niko speedy, niko race. Paka home tule, nilitingwa na stress. Limomba baba yule, ambition, imagination. True vision, vimenifanya nikalisha big population. Listen, I chase future kwa kukaza sana leo. Kila kukicha, nakaribia maendeleo, siwasi bata, natanua wangu peo.
That's true. That's true.
Yeah. Hustling, hustling, hustle za kita. Toka way back, back and now this far.
Back to back tunafanya kazi. Back to back tunafanya kazi.
Hustling, hustling, hustle za kita. Toka way back, back and now this far.
Back to back tunafanya kazi. Back to back tunafanya kazi.
Kwa hizi slang na drop is bar. Wana complain, gosani na washanga. Na umiza bling na ikalisha mita. Kwa hizi 16 paka dinga na shanga. I'm TZ King na piga buku mchiki chini. Na class number flani usogope chini kwa chini. Kuna zaidi ya madini cha msingi jitambue. Hai, we ni nani, hazira hama fanani. Macho ya fumbue, so kwa kina shani. Ramani uzijue, za kutafuta mani. Ekima kuwa nae, moyoni utapata mani. Marifa dili nae, ndo kombo duniani. Time sema nae, stare atakurubuni. Zambia chana nae, utampoteza manani.
Njo maskini kipaji mala mimi. Hustling za kita.
Is it hustling, hustling, hustle za kita. Toka way back, back and now this one.
Back to back tunafanya kazi. Back to back tunafanya kazi.
Hustling, hustling, hustle za kita. Toka way back, back and now this one.
Back to back tunafanya kazi.
Yeah, love tuweka pamoja. Yeah, Rasta Nyangumi, Whiskey Nana, Sugar, you make me crazy,
Mr. Sugar on the beat.
That's true.